Kuhle impela kubuya nekuva umnakethu umeluse anikete bufakazi bemusa kaNkulunkulu ngale ntombatane yakhe lencane loko nje kufana nenkosi Jesu kwenda tindwo leti njengaloko impela kunjalo. Manje siyajabula kakhulu kusihlwa ukuthi sibe naye lomunye wetimenywa tethu njengoba sikubita kanjalo inkonzo yemkhuleko ngebusuku beminyaka lomusha umngani wami lolungile umnakethu Annie Fendler lomunye walabaphendukile enkosini Jesu Kristu umhlomelo wemusa esukela ekhaya lakhe eSwitzerland ngulapho la avela khona futhi ngiyakholwa umnakethu kanye naye lapho lesebahlala eShawano manje liJalimane ngekudzabuka umnakethu Waters siyajabula ukuthi babe nathi kusihlwa futhi ke sinaye futhi kanye nathi kusihlwa umnakethu loligugu wekukholwa eNingizimu Afrika umnakethu David Duplessis siyajabula ukuthi abe nathi naye futhi si David nami si siyalangatelela noma siyakhuleka nenkosi isipha umsebenzi lothite lomkhulu ndawonye kulomnyaka lotako ekhathi eAfrika netingcenye letehlukene temhlaba umnakethu David ulapha manje kuthi kucocwe ngako uthi sikhuleke ngako emkhathini wamanje nemsombuluko unquma nje ukuthi kube nini futhi nakuphi ekhathi eAfrika netingcenye letehlukene temhlaba lesitoya kuto
David has had a very prominent office.
Njengoba umnakethu David bekane sikhundla lesigcame kakhulu engcungcutheleni yemhlaba yemaPentecostal. Kanti ke futhi wathiwa kakhulu baholi labanengi labakhulu betenkolo emhlabeni wonke jikelele. Futhi ubenemthelela lomkhulu ekubonisaneni nasekubangeleni njengoba sinjalo manje ekusiteni kuhlanganiseni umtimba kaJesu Kristu ndzawonye onke emahlelo ekukholwa kungakhathaleki ukuthi wona bandlalini labanalo noma wona Pauluni lababekiswe ngalo kunguloko libandla lelo Kristu lalifela. Futhi bengicabanga kaningi ngaloko ngangivame kusita ekugalelweni kwetinkomo tikhathi letinengi ngephandle eNtshonalanga sasikhuphuka umnakethu David futhi sihlale ngephandle lapho bebachuba khona tinkomo tikhuphuke tidzabula kufenisi kwekuvimbela tilwane tikhuphuke tiyongena etintsabeni kuyotidlisa yekelwe tidle emadlelweni elihlathi ngesikhathi timbali tisakhula endasi timbali tasendle bese ke basika letimbali futhi baphethe inkomo sonke sikhathi sasebusika ngesikhathi kwakutiphepho letinkulu telichwa etule tinsabeni futhi ngangivamise ukuhlala lapho esihlalweni selihashi ngibukisise umphathi weliplazi endlulisa leto tinkomo futhi lidlelo ngalinye endasi lebelingavusa lithani lelifolishi uma bebakhona kukhicita emathani langemashumi lasihlanu elifolishi loko kwakuchaza ukuthi bebangafaka tinkomo letingemashumi lasihlanu uma bebakhona kukhicita inkulungwane yemathani elifolishi inkulungwane yemhlambo wetinkomo wawungendlula umuntu ngamunye aneluphawu etinkomeni takhe bebabukisisa timphawu kusobala emadlelo lehlukene kude bangatihlanganisi bese kuthi ke uma umphathi weliplazi bekangakakukhathaleli kangako ukuthi ihloboluni lwetimphawu lolwalendlula ngoba kwakukhona tonke tinhlobo tetimphawu kodwa yinye kuphela into lebekafanele ayihlole empeleni lelo kwakulicici lelichaza luhlobo lwengadi latifanele tibe ngemaHereford lavumelekile noma nakungenjalo yathi ngeke tendlule esangweni bathi buyisela emuva nebona na futhi ngicabanga ukuthi nguleyo ndlela lekuyoba ngayo ekwahluleleni akuyuba ukuthi ihloboluni loluphawu lesilugcokile kuphela uma licici lelichaza lohlobo lwengadi lilapho nguleyo ndlo leyo sebenda licici lelichaza lohlobo lwengadi. Futhi ngiyajabula kakhulu kuba nemnakethu David kanye nathi. Futhi ngiyabona umnakethu Isley Bila bekalapha esikhashaneni lesendlulile nje. Ngimbone asukuma emuva lapha ya avela ndzawana thite. nalabanye bafundisi lesifuna kuva kubo kusihlwa futhi ke futhi ngiyacabanga umnakethu Radel nabo batongena ngoba batohlala kude kube sekhathi nebusuku noko umnakethu David angeke ahlale kude kube sekhathi nebusuku uyindvodza lefunwa impela ndzawutonge futhi uthite nje umnakethu Rogers angeva kuthi beyangalapha ngani utothumela futhi abe naye ngalapho ngensimbi yelishumi ngako lokho kusho ukuthi utosuka lapha ngekushesha impela ukuthi aphumele lapho eningizimu Louisville futhi ngicabange ukuthi kungaba kuhle uma kungalunga kumnakethu David uma singaba naye ukuthi akhuphuke futhi akhulume lokho lokusensitweni yakhe asishumayele ende noma ngikuphi lokho inkosi lekubekako sonke singathanda ukuva umnakethu David Duplessis lophuma eningizimu Africa ake ngisho lokho ukuthi ngesikhathi ngikhona ngale eAfrica emkhankasweni wami lomkhulu inkosi leya sinika wona ngalapha umnakabo bekangumusheli wami umnakethu Justus ngikholwa ukuthi ligama lakhe umnakethu Justus futhi umndeni webantu labakahle impela nguledela mani leti taka Duplessis ngicabanga ukuthi kune ngiyacabanga ukuthi bonke babafundisi ngekwati kwami futhi mhlawumbe nababe naye libe ngumfundisi futhi bavela emndenini wabantu lomuhle nemnakethu David uphethe ligama lelikhulu emkhathini wawo onke lamabandla nemahlelo emhlabeni wonke jikelele futhi mnakethu David ngitothanda ukuthi ude manje futhi ukhulume nathi noma ngikuphi inkulunkulu lakubheke enhlitweni yakho ukuthi ukusho ngenyuka ngqo futhi ngijabula kakhulu ukukwethula ebandleni lami kusihlwa lona ngumnakethu Oman Neville umelusi wethu nasebandleni lona ngilomunye webangani bami labaligugu nemabutho lesikanye nawo enkonzweni yankulunkulu umnakethu David Duplessis waseningizimu Africa uNkulunkulu akubusise mnakethu David kukhuluma amen sonke sakwenda mnakethu David shesha ubuye impela ubuye ube nathi futhi lokho kuhle kakhulu sijabula impela umnakethu David ushito tindlo letitsite lapho ngifisa kwangathi nje bengine pen yami ngabe ngidibhale phansi kodwa ngiyohlala ngikhumbula batukulu labange madodzana batukulu
We sure appreciate
Yebo ke impela siyakuthokotela kuvakasha kwemnakethu futhi ubeka achumene nenhlangano yemhlaba yemakholwa lamaPentecostal nemuntu lodumile asemgcini wemsebenzi wakhe umhlaba wonke jikelele futhi sinenhlanhla kusihlwa kuba nemnakethu David ukuthi ethe akhulume nathi kulobusuku lobo beminyaka lomusha futhi ningabona ukuthi emadodza ladumile acabangani ngenkosi yethu acabanga ngengceku yakhe ledumile manje ngiyakholwa ukuthi kusasa kungumnyaka lomusha sengema-awa lambalwa nje manje futhi ngifanele ngisuke kusese kuseni kakhulu kusasa ngakho ngicabange nje ukuthi ngitokhuluma kancanyana nje uma kulungile kumnakethu Neville umnakethu Bila nalabanye bafundisi lapha Ngeke ngithathe lesiningi sikhathi futhi ngiyacabanga uma besitothe amen bese siya ekhaya bekutoba ngumlayeto losimangaliso futhi besingabonga enkosini ngaloko lesinako lapha kusihlwa futhi manje kodwa njengoba lobu kubusuku beminyaka lomusha siyajabulisana nje nembuso kaNkulunkulu sishumayela kude kufike umnyaka lomusha futhi ngivuke ekuseni kusese kuseni kakhulu le ngaphambi kokuthi kuse futhi angisimusha njengaDavid mhlawumbe mhlawumbe angidiva ngemusha njengoba adiva yena uyi kusobala David imtsadlana kancane kancane kunami ngicabanga ukuthi uneminyaka lesikhombisa noma lesiphohlo ngobudzala kunami mhlawumbe lishumi kodwa impela uyibhola yemlilo kuNkulunkulu ahamba emamayela lati inkulungwane letingemashumi lasihlanu kulomnyaka ngetembuso kaNkulunkulu Usendleleni yakhe manje ngale kuyoshumayela kamnakethu Rogers nakusasa utoba nalabanye kulenye indzawo nakulenye indzawo nakulenye indzawo aphindza abuye lapha futhi ngemsombuluko futhi ngifanele ngibonane naye kwenda imalungiselelo eluhambo lomhlaba jikelele lolutako manje futhi sidoba seAfrica ngiconze kulenthambama nendlovu lenkulu kulendlovu lenkulu letako ngitobonana na Clayton Sondmore lovela ku Full Gospel Christian Businessman kuleli viki noma kuleli viki lelitako ingcenye yokuqala yalo bese kwentiwa emalungiselelo aseJamaica kumaHaiti ngiyahamba evikini lelitako ngiyongena eKentucky noma ngiyongena endaweni yaseGeorgia ngibe naleyo mihlangano lapho ngibuye ngqo futhi ngehle ngendlule eKentucky busuku lapha nebusuku laphaya ngibamba lamabandla bese ngibiyela ekhaya ngqo ngivela lapho ngiye eAtlantic City kuqala tingemashumi lamabili nesikhombisa tite tibe ngemashumi lamathathu bese ngisuka lapho ekuseni mhlalulunye bese ngiqala eKingston eJamaica enkundleni yetemjako ngalobo busuku kwemhlangano wetinsuku letilishumi lapho futhi kusuka lapho kuqhubeke bese kuba kumaHaiti-ke nanoma nguphi asathi ukuthi sitoya kuphi kusuka lapho kuyoba njengoba inkosi yosihola nje manje onke lawa asendiwa niyabona na angasho ukuthi yebo David ulapha Clayton uyeda Gordon umnakethu Gordon Lindsay uyeda kuwaseningizimu America na leminye Christian businessmen beAmerica labakhuluma silathini nemnakethu David waseSwitzerland eJalimani kwehle njalo kodwa sisengakadi qhubekani nikhuleka angifuni kuyanzawo aze uNkulunkulu athi hamba nange kwathi kwami konke ngakho ke uma ngiva ngiholeleka ekutheni ngihambe khona-ke uma ngehla endizeni ngi futhi akunanzaba ukuthi impikiswano injani ngathi ngida ngeligama lenkosi Jesu ngibonge kakhulu ngaDavid kungani lesibe nabo sinzawonye ngoba le ndoda lemchuka sibili kodwa ikholwa sibili le nkonzo yenkosi ikwenta impela nemagama ethu belihambisana nzawonye emhlabeni wonke jikelele manje umnakethu David nami futhi ngijabula kakhulu kuba nekuhambisana nendoda lenjalo kodwa bangani ngiyakuthokotela lokho kodwa indlo lenkulu lendlula konke lengingacabanga kuhambisana nayo nguJesu Kristu indodana yaNkulunkulu leyo lenkulu manje umnakethu Neville nalabanye babo batobe bakhuluma emizuzwaneni lembalwa kodwa ngifuna kufunza nje inshwana letsite embhalweni manje futhi kuhle ngiyacabanga ngebusuku beminyaka lomusha kubona abashumayeli labehlukene nendlela labasichamukela ngayo sihloko naloko labakushoko nakanjalo njalo futhi umuntu ngamunye anendlela yakhe yokushumayela niyati uNkulunkulu akasendanga zafana sonke wasenda sehluka wasenda umehluko emumeni wethu wenda umhlaba ngalokwehlukile netinsaba letinkulu tinsaba letincane tinkhangala tingwadvule timbali letinkulu letimhlophe timbali letiluhlata sasibhakabhaka nato tonke tinhlobo letehlukene usenda nje sehluke nguloko kuphela wenda inhloko lebovu netinhloko letimnyama inhloko letinsundu inhloko lemhlophe tidudla labancama labathe oh noma yini lokunye niyabona na yena nje usenda sehluke uNkulunkulu uNkulunkulu wetinhlobonhlobo futhi ngithi nje kukuthanda lokho anikuthandi nini kodwa into lefanako nje ngaso sonke isikhathi he ngiyakuthanda lokho.
So let us turn now in our scriptures over in the book of Saint Matthew.
Ngako ase sivule manje emibhalweni yethu ngale encwadini yaMateyu longcwele. Livangeli laMateyu longcwele sicale nelivesi lesine. Ngifuna kufundzela sihloko inkosi isisida Mateyu longcwele sahluko sesine.
I believe before we read
ngiyakholwa ukuthi singakafundi asesikhuleke babe lo sezulwini lo nemusa kungetinhlitiyo letibongako futhi ukuthi sisondzela kulomnyaka lomusha futhi sisondzela kuwe futhi siletha kuwe zonke tingathatho tethu talokwendlulile futhi sicela ukuthi wena utotifaka elwandle lokukhohlwa futhi ungabe usathi khumbula tono tethu lesibhekene nato futhi asingahloli kuphela buntu bethu bakamoya kodwa kukwethu kwangathi singahlola inhlanganyelo yethu nawe futhi usithethelele tonke tono tethu futhi sicela ukuthi umoya wakho utosebentana nathi kusisa. Futhi uma kuba khona noma nguyiphi into lengakahlandeki ngathi Nkosi, yisuse ikhweshe njengempumalanga kuntshonalanga, yilahlele elwandle lokukhohlwa, kuthi ungabe usayikhumbula kithi, kude singene kulomnyaka lomusha sihlobile, sigezwe ingadi yelibundlu, futhi silungele. Wangathi lo 1960 angaba ngumnyaka lomkhulu kunayo yonke lesake sakukhonda ngayo. Sinike ngalokwecile ngekucicima. Yonke le mihlangano lechubekako Nkosi, lesicabanga ngayo neminakethu duplessis nasemhlabeni jikelele, siyongena e-Asia, nekuthi siyongena ngale e-Europe, nakuto tonke tindzawo. Nkosi, akube intando yakho nemandla akho latoholela kule tintfo leti. Futhi uma singahle noma ngasiphi isikhathi siphambalade endleleni yakho yebuNkulunkulu legcotshiwe, kwangathi umoya longcwele ungabeka umcabo endleleni futhi usimise Nkosi, futhi usibuyisele emuva endzaweni lefanele. Ziphe kona. Busisa leli bandla lelincane Nkosi, lese licishe lisondzelele emashumini namathathu eminyaka, ngiyacabanga lime lapha manje. Njengesikhumbuto semusa kaNkulunkulu, kubantu labathobekile, siyakhuleka babe kuthi utobusisa umnakethu Neville uMelusi. Busisa lonke libandla. Busisa emagonsa, emadikoni, umhlabelelisi, umshayi piano, nawo onke emalunga, wonke umuntu, bothishela basonto sikolwa, noma ngikuphi lokunye. Nkosi, kwangathi singakhona kukhula kulomnyaka emseni waNkulunkulu. Futhi kwangathi bulunga bethu bungakhula bube dibalo letinkulu ngalokuthi ecaca. Nalomnengi kakhulu umusa wakho. Lowo kunaloku bekunjalo loku eminyakeni lendlu. Siphe kona babe. Manje sisite njengoba sasondzela kulesihloko lesilungiselela kusifundza livi lakho. Futhi nguwe kuphela Nkosi longahumusha, futhi sikhulekela ukuthi utosipha kona ngenxa yembuso kaNkulunkulu. Egameni la Jesu Kristu. Amen. Ngimemetela manje nje lengikukhethele sihloko kwalemizuzwana lembalwa lelandzelako. Sitholakala embhalweni lapha futhi ngitosifunda sibitwa ngekuthi ngifuna kusibita ngekuthi kusukela ngaleso sikhathi angicabangi ngasho kulolu bunye busuku bengingacabangi ukuthi ngitokhona kuTalandasa ngenxa yokuthi umphimbo wami beungalungi nemikami uthide kimitolo noma kuthandi uthide ngakho ke ngicabanga ukuthi awunakwehlela enkonzweni ngase ngithi sithando angicabangi kanjalo umphimbo wami ubuhlungu kakhulu futhi awulungi. Kwase kuthi ke bungakapheli nje lowo busuku ngesikhathi ngihlala phansi ngase ngithatha umbhalo ngagijimela kuloku umnakethu Sotman wefika lapho wathi utokuya yini enkonzweni kusasa ebusuku na ngathi ya ngitoba khona wase meda uyangicalada futhi wathi angikuconzi wena ngathi angikakulindzeli ukuthi ungiconze uyabona ngathi noma hayi nanoma ngubani lomunye akekho namunye loholwa ngumoya kaNkulunkulu longake aconzakale Inkosi yethu bebangayiconzi yayibukeka kwangathi yayikhuluma indlela yinye umzuzu munye nangalenye indlela ngalomunye umzuzu futhi kulenye indzawo yayikhuluma ngalenye into ngalesinye sikhathi kwakunguJesu lokhulumako ngaletinye tikhathi kwakunguNkulunkulu lokhulumako niyabona na ngisho nabafundi basho lapho ekugcineni bathi buka manje sewukhuluma kucace manje sesiyaconza niyabona na naJesu wathi ngabe niya futhi Seniyakholwa yini manje? Niyabona emva kwaloko. Ungeke nje ukwende ngoba uholwa ngumoya. Futhi uqala kwenda indlo letside, uthola ukuthi ubona ukuthi uNkulunkulu ukufuna ube kulenye indzawo, ufanele ume lapha futhi uye lapha uholwa ngumoya nje. Bayincaba, bantu labangakejwayeleki lo nempilo lofuna kuyehlukanisela uNkulunkulu. Futhi ke ngihlala ngikusho lokho. Ngitokwenda lokho uma iNkosi ithanda. Niyabona na? Uma ngenda sethembiso kunoma ngibani ngitokwenda uma inkosi ithanda niyabona na futhi ngakho ke uma kungesiye intando yenkosi ngitokhuluma ngalomlayeto uma inkosi ithanda ingangibita kuwo wona lomlayeto futhi ngindizele eCalifornia ngingabeka eceleni yonke indlo futhi ngindizele eCalifornia ngihambe ngalokukhulu kushesha futhi ngifuna ukuphila kanjalo. Angifuni lutho lolungibophela phansi. Angifuni lutho lolukhulukati loluthite noma lolunye lapho lolubita tigitsi temadola futhi ufanele uthole imali lenengangaka sukutonke futhi kungibophele phansi. Ngifuna kuba lapho uma uNkulunkulu athi ngifuna wehlele lapha kulabantu laba. Basihlanu kuphela kodwa yehlela lapho. Futhi uhlale lapho ngize ngikutshele ukuthi hamba ngifuna kuya lapho anginasibopho nje futhi uma ifuna ngiye ngesheya kwetilwandle manje nako ngisandza kukusho buya eGermany noma eAfrica nalomunye wesifazane lo ngisothi igitsi ngesikhathi nje umoya ukubeka kimi ukuthi ngiye eAfrica wathi ngitolusita ngetimali loluhambo futhi ngilubhadalele lonke nalokuncane kwalo niyabona na ngiloko kuphela. Ungani ngifanele ngikhathateke ngemali nginetinto kanzi babe wami kwakhe konke na? Niyabona na, angakhuluma nje nale sicebi lesi noma nale sasicebi noma labantu laba noma labo bantu futhi anginasidzingo sekukhathateka ngako. Niyabona na, uNkulunkulu nje ukwenta konke. Nakethu Roy nguleyo ndlela yokuphila, miyekele nje akwente yena uhle kakhulu.
Let us turn in our scriptures.
Manje asivule emibhalweni yethu esahlukweni sesine futhi asiqale kufunda cishe evesini lelishumi nakubili lesahluko sesine selivangeli ngekwaMateyu longcwele. Manje uma Jesu seka futhi uma Jesu sekevile ukuthi Johane uphonswe ejele wesuka waya eGalile, wesuka eNazaretha, weta wahlala eCapernaume, lengaselugwini lwelwandle, emingceleni yakaZabuloni nakaNaphtalimi, kuze kugcwaliseke lokwakhulunywa ngu-Isaya umprofethi, kuthi live lakaZabuloni nelive lakaNaphtalimi ngasendleleni yaselwandle ngesheya kweJodani, iGalileya betive.
The people that sat in darkness saw great light.
Bantu lebe bahleti ebumnyameni babonile ukukhanya lokukhulu. Nakubo labo lebe bahleti etindzaweni telithundi lekufa kuphumele kubo ukukhanya. Kusukela ngaleso sikhathi Jesu waqala kushumayela nekusho ukuthi phendvukani ngoba umbuso welizulu sewusondzele.
I want to speak on the subject and from that time
ngifuna ukukhuluma ngesifundo lesithi futhi kusukela ngaleso sikhathi. Niyati njengesidalwa lesingumuntu sonke sicabanga ngetintfo kusukela esikhatsini lesithide. Intfo letsite tsite lentekile futhi kusukela ngaleso sikhathi. Futhi manje tikhatsi letinengi uhlangana nelikhehla noma salukade futhi bathanda ukukhomba emuva esikhatsini lokwendeka ngaso indlo letside lebangakumaka ngalokucacile futhi bathi kwakungaleso sikhathi. Manje ngicabanga ukuthi ngalokwentekako sonke lapha kusihlwa singakubita elungeni ekukhumbuleni tindlo letitsite letendeke ngesikhathi lesitsite. Kusukela ngaleso sikhathi indlo letsite yantshintsha. Indlo letsite tsite yendeka ngaleso sikhathi futhi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke kwakwehlukile. Futhi kuyindlo lenhle ukuthi singayenda naletinye taleto tinkumbulo netindlo lesicabanga ngato. Tindlo letinelusito letintshintshile futhi kukhona letinye tindlo letingenalusito kangako kucabanga ngato.
For instance, if the woman of an ill fame,
bonelo nje uma lowesifazane lonelgama lelibi lolowathi kwaye wabakhona sikhathi lapho ngangikahle ngaso ngilungile ngiyintombatane letiphethe kahle futhi ngebusuku lobuthide noma indzawo letside indlo letside yendeka. Futhi kusukela ngaleso sikhathi bekasemgwaqweni longakafanele impilo yakhe seyoniwe sono nebumnyama nekuhwalala futhi kwehlulelwa kuphela lokumlindzele. kodwa angakhumbula kusukela ngaleso sikhathi lesithide kwendeka ngesikhathi athatha umgwaqo longakafanele. Le ndoda lesithakwa kusihlwa etitaladini letama kunatha kude icoshe etinsizi tayo. Ungahle uyithathe njengoba ngangisendasi edlangaleni lapha esikhathini lesidzite lesendlulile eNew York, indzawo lenkulu yebantu labadzakiwe. Bengihamba nemfundisi lothite, futhi nako kulele indvodza, incumbi nje yemadvodza, lede bungodi, angenalusito, alele lapho. Lingembili letimphahla tawo limandi longe netilevu tawo tigcwele buso bawo, futhi nje asesimeni lesibi kabi, futhi bethe nhlobo bungodi. Nalo mfundisi wathi, khetha leya bese uyayibuta nje. Futhi ngawelela kule ndlozi leya ilele lolunye lunyawo luvundle kubhamba yemoto, nenhloko yayo ilele phansi esitaladini. Nalapho yayehluleke khona kuhamba ngaletinye tikhathi kuthi iye etindlini tangasense, onje yayisesimeni lesibi kabi. Futhi ngayibamba ngase ngithi, uyakwathi kukhuluma, uthi ayizange seyinginike impendulo nhlobo. Ngako lo mfundisi wehla bekathi kakhulu kuthi kusentshetwa kanjani ngayo, uthi wayibuta, ungubani wena? Futhi ekugcineni wayiphaphamisa ngalokwenele yate yathi, uma utongithengela tshwala. Futhi wathola kuthi yayikhona kukhomba ngemuno wayo ebhange leyayingumengameli walo. Yebo-ke wathi, sibashumayeli, ungake ungicocele kuthi kwendekani na uma utongithengela tshwala? Yebo-ke sasingeke sakwenta lokho. Ngathi ngingeke ngingethele usizi etinsizini takho, ngifuna kukusida. Yonke indzaba yayo ifika ekhaya ngalobunye busuku, futhi kwakune leyayibita ngekuthi yincwadi leyayithi John lothandzekako isetikweli tafula. Ngako-ke umkayo bekayishiyile futhi yayimthanza, futhi bekathethe bantwana bayo, futhi yase idivosiwe, futhi bekabaleke nalenye indvodza. Yase ithi, angataka ukuthi kufanele ngenteni, kuthi ngidubule ngichithe buchopho noma ngente njani. Ngako ngehlela esaluni, futhi kusukela ngaleso sikhathi nayo lapho ikhona. Lokho kusemhlabeni wonke. Umcambi manga, ungahle uthathe munye njengoba ngasho endvodzeni ngalelinye lilanga lengangicabanga ukuthi yayikhuluma emahlaya, futhi ngathola ukuthi yakhuluma emanga lamaningi kakhulu yade yawakholwa gcobolwayo. Futhi ngathi, yini lekwenta wente loko na? Futhi ngahlala phansi kude ngicoce nayo. Ngathi, ngifuna ukubuta, leto tindzaba tibhedza kakhulu ukuthi bantu batikholwe. Yathi, le kucala lengikhumbula ngiyicoca. Yathi, ngangingumfana lomncane lowakhuliswa ekhaya leli kahle. Futhi yathi, ngaphuma ngase ngibheke mabosikilidi beluphothe lwembila kuthi nje ngibe ngilokhaliphile. Futhi ngidlala ikhofi kukususa emoyeni wami. Yase ithi, ngikwende ngemuva kwashimela lomdzala emva kwendlu. Yase ithi, angiyuze ngikhohlwe ngesikhathi make angibamba. Futhi wathi kimi, mfanyana, ake ngihoshe umoya wakho. Futhi ngamphuphutha ebusweni ngemoya wami, wase uthi, udlela ikhofi kuthi ususe lokuthite emoyeni wakho. Bewukadze wendani? Bewukadze ubhema bosikilidi? Yase ithi, kukhona lokwangitshela kuthi ngimtshele iqiniso. Yathi, kodwa ngathi, cha make, ngifunga ngenhliziyo yami, bengingabhemi bona bosikilidi. Yathi, futhi kusukela ngaleso sikhathi lokho kwayicala lento. Sonke singathola lokuthite lokucala ngesikhathi lesithide. Futhi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke, tinto yaguquka. futhi tikhona letinye tinto letinelusito lebe singacabanga ngato emadoda lanetinhloso letinhle itame kucala tinto kabusha kwenta tinto ngesikhathi lesitside kwenta sibonelo nje ngesikhathi kucala kusungulwa gesi nguBenjamin Franklin futhi bakhona kumngcoba bacala kuthi kusukela kulesikhathi lesi kuqhubeke ngeke tisaba khona timbi ngoba loko lo gezi ungafakwa kubofenisi ube nemandla lamakhulu ate angeciwa ngumuntu bebasho kahle futhi khona nje emva kwempi yekucala yemhlaba ngesikhathi Kaiser William asayina sivumelwano sekuthula satshelwa lapha eMerika ngangisengumfana cishe loneminyaka leyimfica budzala kodwa ngisakhumbula abantu bonke bathi asisayophinde sibe nalenye impi kusukela kulesikhathi lesi kuchubeke sicathululekile phakathi kodwa saba nayo lenye impi futhi ngesikhathi i-UN lenkulu noma ngingathi ngaphambi kwaloko babumba loko lokwakubitwa ngenhlangano yetive futhi bathi manje singeke sisaba nato timbi ngoba sesinenhlangano yetive letogatha umhlaba futhi uma kukhona kuvukelana nzawana thide lamadoda lawa laphuma kutotonke tive atokuya lapho futhi agathe umhlaba kodwa kwaba kwehluleka bachubeka njalo nje baba netimbi ne-UN itoba yinto lefanako siyatshelwa manje ngesibikethelo ukuthi kusasa ebusuku noma ngelisondo ebusuku yona leyo ndvodza leyabikethela iPearl Harbor ngawo impela lowo mzuzwana kuthi tindiza titoyibhomba yasho kuthi ngelisondo ebusuku ngensimbi yelishumi nakubili kuthi emaphesenti langemashumi lasikhombisa nesihlanu ebantu baseMerika batosha babe yimilotha kuthi iRussia itobhomba iUnited States kulelisondo letyako ebusuku ngensimbi yelishumi nakubili le ndvodza lefanako ngiyo leyabikethela iPearl Harbor abayikhiphi ngoba abantu babese bayatatatela angikukholwa nabona na cha ngoba ingeke ihlushwe yimpi ye-atom lenye yabo inelitubane lelendlula umsindo ngalapha sitowaphonsa ashone lena nemhlaba ungaba ticucu kukhona into letokwendeka noko ngaphambi kokuthi kubuye Jesu kunjalo kwenta sibonelo nje labashadikazi labasebancane kwakukhona sikhathi lesithe labashada ngaso futhi bahlanganisa tifungo tabo ndzawonye bese bayafunga lomunye kulomunye kwethembeka kwabo futhi basho kuthi sitothandzana sihloniphane futhi sithokotisane kuphela nje uma sobabili sisaphila kodwa kufika isikhathi la kwenteka khona lenye into tonke letintho leti lapho kunesikhathi lapho kuba khona lokwentekako futhi mhlawumbe tonke tifungo tabo nato tonke tinhlangano tetive nakanjalo njalo mhlawumbe tatinenhloso lenhle kodwa tonke tifika ekupheleni tonke tibhidlika ngaphansi kwetinyawo temuntu nato tonke letinhloso letinhle lebe singaba nato kodwa tonke tifanele tifike ekugcineni kodwa kukhona sikhathi lapho umuntu angefika khona enveni lephakathi kungaleso sikhathi lapho umuntu lesikhathi umuntu ahlangana khona naNkulunkulu kungaleso sikhathi lapho kuba khona into lentekako lephakathi siyawenda emaphutha ethu kuthi senda tifungo tethu ngebusuku beminyaka lomusha kuthi kuphela sitephule ngelusuku lolulandzelako sivula emakhasi lamasha kuthi simisa tifungo kuthi siya kubapriesti futhi asikwendi kodwa emakatolika ayakwenda kuthi sende kuvuma kuthi sisayine tifungo tetethembiso kuthi site ealtari futhi sivule emakhasi lamasha kodwa konke kulide ngoba ngesikhathi lesilandzelako umuntu lathite akunyathele lutwanene noma lokuthite lolo laka loludzala liyondiza ngqo lubuye futhi ngaso sonke isikhathi uma singena enkhathatweni noma lokuthite kuyokwendeka futhi kodwa kukhona indzawo lapho umuntu angeta khona esikhathini lesitomgucula khona inguna phakadze liphakadze loyo lotokuda kimi angeke ngize ngumlahlele ngephandle kwasho Jesu umuntu angeta kuNkulunkulu naso sonke siphetho sakhe saphakadze siguquliwe nemuntu angahlangana naNkulunkulu futhi angeke sekaphindze afane futhi ungeke uhlangane naNkulunkulu kepha uchubeke ube ngumuntu lofanako lebe unguye uma umfulathela utoba ngumuntu lomubi kwendlula lokho lowake waba nguye uma umemukela unekuphila lokuphakathi futhi uyokuvusa ngelusuku lokugcina ngesethembiso sakhe kwake kwaba khona sikhathi lapho kwakukhona indvodza lekuthiwa nguAbrahama lowehla avela kumakhaledi futhi wahlala edolobheni laseUri futhi beka indvodza lelungile indvodza lekahle mhlawumbe bekangahle abene uyise mhlawumbe bekakhonda tithixo ngoba bavela eBhabhiloni futhi bekangumuntu lojwayelekile nje futhi bese kaguga bekanemashumi lasikhombisa nesihlanu nemkakhe bekanemashumi lasithupha nesihlanu naAbrahama ngalelinye lilanga ngesikhathi mhlawumbe aphumile asendle adingena noma yini lebekayenda akha emagungumenxe noma yini umsebenzi wakhe lebekawenda wahlangana naNkulunkulu futhi kusukela ngaleso sikhathi waguculwa beyakhona kubita tinto lebeyingekho ngekungathi tathi khona ngoba bekahlangene naNkulunkulu bekawatile umzuzu neli hour lahlangana ngalo naNkulunkulu kwamgucula naNkulunkulu wambita ukuthi abe ngubabe wedivelethinene futhi wamkholwa uNkulunkulu futhi wasikholwa sethembiso sakhe ngoba bekahlangene naNkulunkulu eminyakeni lengamashumi lamabili nesihlanu kamuva bebacocisana betama kumcansula bamtshela ukuthi bekakholwe indvo leliphutha kodwa leBhayibheli lathi bekasolo aya ngikuba nemandla kakhulu ngaso sonke isikhathi anika uNkulunkulu ludumo ngoba bekathi ukuthi uNkulunkulu bekafanele asigcine sethembiso kulapho uma umuntu ahlangana naNkulunkulu kuguqula simo sakhe kumnika umuzwa lomkhulu njengoba bengikhuluma kulolobunye busuku umuntu nemvelo unemizwa lesihlanu kuphela kodwa likholwa uma lihlangana naNkulunkulu lithola lokuthite lokwehlukile umuzwa lomkhulu lomphakamisela ngetulu kwemathundi kumenda akholwe dindlo lokungeke sekwendeke ukuthi tifezeke usakholwa ukuthi tifezeka ngoba uNkulunkulu washo njalo uma umuntu ahlangana naNkulunkulu kukhona indlo lento ekako kwakukhona sikhathi lapho khona umuntu beyakade aceceshwe kuko konke kuhlakanipha yonke isayensi yetenkolo yelivu laNkulunkulu bekalati ngaphandle kokutshelwa bekafundziswe esikolweni bekanato tonke ticu beyakhaliphe kakhulu waze wakhona kufundzisa tifundziswa letinkulu temagibhithe nabothishela babo bekakwathi konke ngaphandle kokutshelwa kodwa aligwala nayo lebelibaleka waphumela ngemuva kweligwadule futhi bekelusa timvu temfokati kodwa kwase kufika isikhathi lapho uNkulunkulu adibana naye lapho esihlahlende sivuthako futhi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke Mose waguculwa ngoba wadibana naNkulunkulu esihlahlende sivuthako futhi buso nebuso naNkulunkulu akabange asafana nhlobo uma wesilisa noma wesifazane angikhathali ukuthi dingakhe tifungo lotendako noma mangakhe emakhasi lamasha lowavulako ude udibane naNkulunkulu ungeke waguculwa kodwa uma uke wadibana naNkulunkulu khona-ke uguculwa inguna phakathi akuzange kuphela uguqule Mose kwaguqula Israyeli kwaguqula iGibhithe kwaguqula umhlaba ngaleso sikhathi ngoba umuntu munye wadibana naNkulunkulu futhi wamthatha evini lakhe lesikuthi ngako namuhla ngumuntu ukuthi adibane naNkulunkulu buso nebuso uthi akhulume naye simo uma abantu bahlangana naNkulunkulu dindo tiyaguquka impela nguleyo kuphela indlela lesingaba netindo ngayo uthi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke Mose ligwala Mose lona lobeka baleka beka saguquliwe futhi kusukela ngaleso sikhathi uba yingceku yenkosi kuhlala njalo kusebenta ngaleyo ndlela uma umuntu ahlangana naNkulunkulu dindo tiyaguculwa Kwake kwaba khona intombatanyana ngalesinye sikhathi ingekho ngetulu kweminyaka lelishumi nesiphohlongo budzala noma mhlawumbe ingekho inzala kangako leya isendleleni yayo iconze emthonjeni ngalokunye kusa kuyokhala ibhakede lemandi endase Nazaretha yayi intombatanyana lenhle yayikholwa yayinekukholwa kodwa ngaloko kusa yahlangana naNkulunkulu naNkulunkulu wayitshela lokuthide futhi yakukholwa futhi kwagucula yonke indlela yokuphila kwalo wesifazane futhi kwayenda ingafi ligama layo kwakunguMaria unina wenkosi yethu uJesu lo dzathu lomncane bekayintombatanyana lejwayelekile nje kodwa yadibana naNkulunkulu futhi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke kukhona lokwendeka impela Kwakukhona indvodza yeligama lelinguPetro umdwebi lomdzala lomahedle cishe nje akhahlana njengoba beda futhi cishe bengumfuci lomkhulukati wesihonga ngoba lapha esikhatsini lesidzite lesendlulile ngibone umdlalo lothiwa umdwebi lomkhulu ngicabanga ukuthi kwakukuchazwa lokuhle kakhulu kwaPetro ngoba bengumfolo omdzala lomkhulu lomahedle sibili Bengakhathaleli lutho cishe bengakholelwa kunoma yini kodwa ngalelinye lilanga wadibana naNkulunkulu futhi kusukela ngaleso sikhathi waguculwa kusukela ngaleso sikhathi uba ngumpostoli wenkosi Jesu Kristu njengoba umnakethu David Du Plessis bekasitshela esikhashaneni lesendlulile ngasawula waseTarsus umbulali lobekaphethe libhantshi lebabulali lokho futhi wafakaza futhi uniketa ubufakazi ekufeni kwaStefane umfeli lukholo bekanetincwadi emakhukhwini akhe kuthi aye endasi enhloko yebeluleki bemabandla futhi abophe bantu lebebenta umsindo lomkhulu kakhulu bamemeta futhi badumisa uNkulunkulu Bengumuntu lodumile ebusweni bebafarisi. Bengumfarisi webafarisi. Kodwa ngalelinye lilanga, bekasendleleni yakhe aconze eDamaseko. Futhi wahlangana naNkulunkulu. Kukhanya kwakhanya edute naye. Futhi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke. Bengasesuye Sawula waseTarsusi. Kodwa bese kangupawula lothobekile lomnene. Ngoba wadibana noNkulunkulu futhi kwamgucula kwakukhona lonebulephelo lobekalele egedeni konke emakhambi emuthi akakhonanga kumelapha dilonza takhe letibhidlike tase tibethi ngulu kakhulu taze tandla takhe dangabe tisakhona kuthi tiphakame sanhlobo netinyawo takhe kwase kumadima kuthi hudula sifo sakhe sase singasenathemba Kodwa wadibana naNkulunkulu ngalelinye lilanga aphuma egedeni futhi wawaphansi wakhuleka wase uthi uma uthandza ungangihlambulula wase uthi ngiyathandza hlambuluka futhi kusukela ngaleso sikhathi beka sange sanabulephelo ngoba wadibana naNkulunkulu kwakukhona impumbutse ihleti eceleni kwemgwaqo Uthi ayingakhona kubona imini ebumnyameni. Kwakute lutho lolungayisida. Ngalelinye lilanga, umuntu lodzide uyeta ahamba aphuma edolobheni laseJericho. Futhi ngesikhathi idibana naNkulunkulu. Futhi kusukela ngaleso sikhathi yakhona kubona. Kubona kwayo kwefika kuyo. Kubona kukhanya kwase kubhobokele emehlweni ayo futhi yakhona kuphindze ibone futhi ngoba kusukela ngaleso sikhathi nesikhathi ihlangana naJesu yase ingumuntu lowehlukile yase ibona uma umuntu ahlangana naNkulunkulu kuba khona indlo lendeka masinyane Kwakukhona insizwa ngalesinye sikhathi akungabateki sakhamuti lesihle selive kodwa yehlelwa ngemalumbo futhi yayibambeke kabi kakhulu kangangekuthi nelijele lehluleka kuyibamba futhi bayibopha ngamaketane futhi beyinabo legiyona bemadimoni kuyo ite idzabule emaketane futhi itikhulule yona nalamadimoni ayichubela emathuneni lapho yayihlala khona ekhathi lapho futhi yathatha emakhekheba futhi ibe kabi kakhulu yayitisika yona lucobo oh yayingumfolo sabeka kabi lapho lawo malumbo ayiyekela akungabateki yayingacabanga ngendani lapha futhi cishe ngaleso sikhathi lamadimoni bekabuya kuyo phinze futhi ayisike futhi ayidzabule kodwa ngalelinye lilanga yahlangana na Jesu futhi kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke loluhlanya lwaseGadara lwasanguluka emcondweni lwembethe luhlethi ngasetinyaweni takhe lwakhona kubuyela ekhaya njengemnumzane lohloniphekile lwakhona kubuyela empucukweni lwakhona kubuyela kubalo labathandzekako futhi lwakhona kuthi luthi kusukela ngaleso sikhathi sengiguquliwe yebo Kwakungalelinye lilanga ngaleya eCalvary ngesikhathi uNkulunkulu nekufa kuhlangana buso nebuso ngesikhathi kuphila nekufa kuhlangana ndzawonye kodwa lokho kungesikhathi kuphila Kristu udongula ludonsi ekufeni uthi kusukela ngaleso sikhathi kufa akugase kube nalo ludonsi kuko ngijabula kakhulu ngalokho uNkulunkulu kufa naNkulunkulu kwahlangana ndzawonye kufa akugase kuphindze kufanane akusenalo udonsi kuko manje likholwa lelungumKristu lingahamba liconze ngqo ebusweni bako bese lithi okufa luphi ludonsi lwakho na thuna kuphi kunqoba kwakho na ngani na bobabili badibana naNkulunkulu abakaze bafane kusukela lapho
No man can be the same.
Akekho umuntu longafana. Ayikho into lengafana. Uma kuke kwahlangana naNkulunkulu, ngeke ufane. Ngisakhumbula ngilele lapha embedzeni wasesibhedlela. Bodokotela banginika ukuthi ngidophila imizuzu lemithathu. Inhliziyo yami ishaya ngalokuphindwe kalishumi nesikhombisa ngemzuzu. Ngahlangana naNkulunkulu. Solo kusukela lapho angikaze ngifane. Kukhona into leyendeka kimi. Akekho lobekangitshela noma ngikuphi kwehluka. Billy Branham wafa. Ngahlangana naNkulunkulu. Futhi into letsite yangena kimi. Angikaze ngifane kusukela ngalowo mzuzu lengahlangana ngawo naye. Wangigucula. Wangenda into lehlukile. Kwakungesiko ukuthatha sifungo seminyaka lomusha. Kodwa ngadibana naNkulunkulu. Mathotsa nebesifazane uma uhlangana naNkulunkulu uyaguculwa senda tifungo tethu teminyaka lomusha kusihlwa sibuyele emuva kusasa ekuseni kuthi sitephule ngelusuku lolulandelako kuthi sitephule kodwa lesidzinga ukuthi sikwende akusiso sifungo seminyaka lomusha kodwa sidzinga ukuthi side sibhekane buso nebuso naNkulunkulu uthi sibe nekuphila lokuphakathi sitalwe ngamoya wakhe wakuyindvodza lenzala ngalesinye isikhathi futhi yayingakhona ukucabangisisa engcondweni yayo develi bekachubeka nekuyishaya akukhiphe kuyo ngalelinye lilanga yaphumela endle yaguca phansi kuthi ikhuleke isakhuleka yashayela phansi sikhongwane yathi loku akube sikhumbuto Sathane uma uke waphindza uthi weta kimi ngiyokukhombisa kulesi khongwane lesi ngitokutshela ukuthi khona lapha ngahlangana naNkulunkulu uthi kwaqathululelwa lapha kuchubeke ngoloko lesikudzingako mhlawumbe kungesiso sikhongwane ensimini kodwa ndzawana tsite indzawana letsite lesithekile lenye indzawo hayi oh kusihlwa kutoba khona emakhulu etifungo letithathwako inkulungwane tato letithathwako futhi ngeminyaka lotako sitodzingeka litithathe tonke kabusha futhi sitothi sitoyekela kuchambe manga toyekela kwenta loku futhi sitolubeka eceleni lulaka lwethu sitomendela lokunenkulunkulu sitokwenta loku noma lokwa noma lolokunye kuphela sithola ukuthi kulide Kodwa umuntu lafanele akwende kusihlwa ukuthi abhekane buso nebuso naNkulunkulu. Uthi kusukela ngaleso sikhathi ke kuqhubeke sewusidalwa lesiguqukile. Haleluya. Oh, ngifisa kwangathi bengingakusho ngalendlela lengikholwa ngayo. Kodwa uma umuntu ahlangana naNkulunkulu, sewuguquliwe kusukela kulowo mzuzu. Yonke insuku yakhe angeke aphinde afane ngoba sewunekuphila lokuphakathi. Sewusidalwa lesisha, indlo letinzala setendlulile, futhi tonke tindlo setibe tisha kuye, ubukeka amusha. Umuntu logulako angahamba angene ebusweni bankulunkulu, babe bodokotela sikathite utokufa, kodwa angahamba angene ebusweni bankulunkulu, futhi anqusele sifo sakhe, futhi utophuma angumuntu lowehlukile. Uthi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke. Oh, ngikhumbula Congressman Upshaw, ahleti esitulweni semasondo, iminyaka lengamashumi lasithupha nesithupha, ngalobo busuku ngaleya eCalifornia, ngesikhathi umoya loyingcwele wehla, uthi waqala kukhuluma, wahlangana naNkulunkulu. Uthi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke, wakhona ukuthi ahambe ngaphandle kwetimbokodo yakhe. Ngike ngabona sikhathi lapho kulele khona abantu lesebadliwe ngumdlavuza, bangasenalutho kuphela sithundi, nabodokotela bebendlula bathi sebahambile. Labathandzekako babo babuthene ekhathi kuthi basho emavi abo ekugcina lebe bangawasho kubo kukhuthata, kodwa bahlangana naNkulunkulu. Uthi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke baguculwa baphila ngalokwehlukile. Sengiyambona lo wesifazane lone kungcola ngaleya esitaladini. Sengiyasibona sithakwa ngaleya emseleni. Sengiyambona umzenzisi ngaleya ebandleni. Yonke leto tinhlobo letehlukene tebantu. Umnyaka lomusha ngamunye bavula likhathi lelisha futhi betama kwenta lokudzite lokwehlukile. Betama kubuyisela futhi bendena kanjalo njalo. Ake badibane naNkulunkulu nje kanye. Uthi kusukela lapho kuchubeke. Yesu washumayela kulabo kusukela lapho kuchubeke. Lebe bahleti etindzaweni telithundi lekufa. Uthi ngithi kusihlwa, uma umuntu afuna ukuthi lushintsho sibili lute etikwakhe, akete abukane buso nebuso naNkulunkulu. Uthi ahlangene naye kanye nje. Khona ke angathi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke, kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke, ngaba ngumuntu loguqukile. Ngathi ngelwathi esikhashaneni lesincane libandla litobe libuthene lapha litungeletele altar. Nitobe ninikela timpilo tenu kabusha. Nitobe niyekela tindvo futhi nibeka tindvo ethi kwealtar. Nakethu, ake ngikunike seluleko. Uma ungakaze uhlangane naNkulunkulu buso nebuso, ake ngikutshele lokuthide. Hlala kulelo altar. Hlala lapho nje ude udibane naNkulunkulu. Khona-ke sewungakhomba ngemuno wakho emuva ebusukwini bangalowo mnyaka lomusha. Hayi futhi uthi ngivulele ikhasi lelisha ngento sifungo lesisha, kodwa kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke ngihlangene naNkulunkulu, nempilo yami yaguculwa, netindvo tehluka, nayo yonke indvo yaba yinsha kimi. Uthi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke sikhathi lohlangana ngaso naNkulunkulu. Akusiko ukuthi ihlangana neminyaka lomusha sidobhekana nawo emizuzwini lembalwa. Emva kwesikhashana cishe ama-hour lamabili nehafu, ngithemba mhlawumbe ngaphansi kwaloko sitawube sihlangana neminyaka lomusha buso nebuso. Sitohlangana nawo ngetifungo, sitohlangana nawo ngetifungo tetethembiso, sitohlangana nawo ngenhlonso lenhle, sitohlangana nawo sithi sitotama kuvula likhasi lelisha, sitotama kwenta lokwehlukile. Konke lokho kuhle, ngiyakuthokotela lokho. Kodwa mnakethu, ungeke ube phakathi uze uhlangane naNkulunkulu kucala. Uma uhlangana naNkulunkulu kucala, uthi kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke yonke into iyokwehluka. Ase sikhuleke uma sikhothamisa tinhlokotelo. Nkosi Jesu, Ndodana yaNkulunkulu, ngiyakhumbula ngesikhathi ngihlangana nawe Nkosi. Ngiyakhumbula ngingilolu sizi lohluphekile, ngiphila impilo yokuthi phatha kahle. Ngingehli ngenyuka, nginatha noma ngigembula, noma ngibhema, noma lokunjalo kanjalo. Kodwa bengathi Nkosi ngesikhathi kufa kufika kutokweba kulelo gamelo lalisesibhedlela eminyakeni letsite lengamashumi lamabili lendlula, kwakukhona lokwakushoda empilweni yami. Lapho ngahlangana naNkulunkulu, futhi kusukela ngaleso sikhathi, kusukela ngaleso sikhathi Nkosi, ngitamile kukukhonda. Impilo yami iguqukile, nayo yonke into ibukeka yehlukile. Ngijabula kakhulu ukuthi ngahlangana nawe Nkosi. Nakusihlwa ngibhekene neminyaka lomusha. Ngiyajabula kusho ukuthi ngingabhekana nawo ngamoya waNkulunkulu lophilako enhlitweni yami. Siphe kutibonela Nkosi. Siphe kwekulunga kwakho nesihawu. Sithethelele tono tethu futhi usivumele siphile wonke lomnyaka lotako. Oh Nkosi uNkulunkulu, ngekwati kuthi sihlangene nawe netimpilo tethu iguquliwe. Siphe kona Nkosi. Sithethelele emaphutha ethu. Faka ngekhathi kwethu umoya wakho longcwele. Ngihole futhi usiqondzise. Baba uNkulunkulu, nangu 1960 ubhekene nami. Futhi kunemathuba emhlangano wemhlaba jikelele lapho kubukeka khona kwangathi ngisho emashumi etinkulungwane letiphindwe kati nkulungwane netinkulungwane netinkulungwane temaheden laluhlatahlaba tebuheden nakanjalo njalo lingeta kuwe. Oh Nkosi uNkulunkulu, ngamoya wakho enhlitweni yami ngibhekene ne-altari yakho kusihlwa futhi ngibhekene nawe futhi ngithi ngiside. Oh Nkulunkulu, inhlitiyo yami ivutha inshisekelo. Ngiyakuthanda Nkosi, ngitinikela kuwe enkonzweni. Ngiholele noma kuphi lapho ufuna kungiholela khona. Ngithume noma kuphi lapho ufuna kungithuma khona Nkosi. Khuluma nje futhi ngitawuhamba. Busisa libandla lami, busisa umnakethu nemveli. Usisa bonke labantu lapha ihambi letisemasangweni ethu nalabeluse laba labatokhuluma sikhathi ngesikhathi uqhubeke kuhlwa konke. Ngiyakhuleka uNkulunkulu kuthi utobusisa inkonzo yabo. Busisa umnakethu Neville, busisa umnakethu Junie Jackson, umnakethu Bila, bonke laba labanye bafundisi babusise babe. Siphe umnyaka lomkhulu nga 1960. Sine Nkosi lesatiko ukuthi sihlangene nawe buso nebuso futhi lesatiko ukuthi kusho ukuthini kutalwa kabusha ngamoya wakho. Siphe umusa wakho waphakathi futhi sikukhonde egameni la Jesu siyakhuleka. Amen. Niyamthanda na 1960 akangabi kuthi ngivule ikhasi lelisha. Akangabi kuthi ngitama kuqala impilo lensha. Kodwa akabe kuthi ngihlangene naNkulunkulu. Futhi kusukela ngaleso sikhathi, leso sikhathi kuqhubeke, ngibe nokuthula lokwendlula kuconza. Ngibe nokujabula lokungakhulumeki nalokugcwele inkathi imulo. Ngibe nekweneliseka. Ngisho noma kufa kungefika kimi, ngiyoba semikhonweni yaNkulunkulu. Umzuzu nje emva kwekudonsa kwekuphefumula kwami kwekugcina. Akunandzaba kuthi yini lefikako noma lehambako. Abawathumise ngelisonto ebusuku uma bafuna. Bayafuna ibhomu itobe ingakacethi kuchuma. Siyobe sesisenkhathi mulweni kanye naye. Amen. Akukho lokungasilimata. Hallelujah. Ngijabula kakhulu ukuthi ngihlangene naNkulunkulu. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi kusukela ngaleso sikhathi ngikubethela phansi kuleyo ndzawana. Ngesikhathi ngihlangana naNkulunkulu, kukhona lokwenteka kimi. Ngaguculwa kusukela kulowo mzuzu. Ngiguculiwe kusukela lapho. Ngijabula kakhulu kuba kulomgwaqo kusihlwa. Njengoba ufakaze ngathi emlweni nasemandleni naNkulunkulu. Into lenzadlana lephuma lapha naNkulunkulu wehlela lapho. Futhi wangipha umusa wakhe, futhi wangisindzisa, futhi wangiphilisa, futhi wangigcwalisa ngamoya wakhe, futhi wangivumela ngishumayele livangeli lakhe lokukuhlonipheka lokukhulu kwendlula konke lokukhona emhlabeni. Kusukela ngaleso sikhathi kude kube ngulesikhathi lesi angaze ngibe nako ngisho kunye kuthi sola, kodwa ngibonge kakhulu tonke letinsuku leti futhi ngiyobonga liphakathe lonke kuthi ngahlangana naNkulunkulu. NkulunkuluNkulunkulu anibusise. Ulungile. Nakethu Neville.